Get free music on mdundo.com.
Nakutaka sana wewe binti, siwezi ishi bila wewe sweetie. Maisha yangu na kuita rafiki, rafiki, rafiki. Sasa nasema ni leo tupatane kama Tom and Jerry. Nimekupa jina you my sherry. Bubu 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 akawo. Baby 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 akawo.
Baby, baby, I can't walk on.